Shiva kuwa pange ndara mefshiri kitipa muviri yokuwe tangwe Walishiva kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe Iwe kuchitafe lewa,
olewa,
iwe kuchitafe doa,
onjoa
Aletachio shodazi,
shoda,
faka manja kubokosi,
boko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment minya spana sosi Iwo kushitafe lewa
Olewa
Iwo kushitafe joa
Onjoa
Aletacho shodazi
Shoda
Put your hands on your bokosi
Boko
Do you know wawano mukuba Golide emerodi kokulu kungu Did you know nga watu umekepo Baku kumbwa napo kuwa ifunya mulu kungu Iwe kushitafe lewa
Olewa
Iwo kushitafe joa
Onjoa
Aletacho shodazi
Shoda
Faka manja kubokosi
Walishiva kuwa timfya mwisho na mukarare kwa burano kufirwawe Walishiva kuwa twika mwanza mutare mampito wera na mwanambewe Iwe kuchitafele wa
Olewa
Iwe kuchitafe joa
Onjoa
Tacho shodazi
Shoda
Faka manja kubokosi
Boko
Do you know ati kuwa leta mochenji mufami ndolo mulindendende kufipa Do you know ati wali muvele vele urine chumwela chakusunga life yaba kuika Chako fele lewa
Olewa
Chako fe joa
Onjoa
Echo tozan shodazi
Shoda
Manje gwira ni kubokosi
Boko
What you ziba with your type of body You can get the money to impress your mommy Do you know you can move lupidi With your mobidi ngape wobutani Kushita fele lewa
Olewa
Osan shapo na joa
Onjoa
Head knees and shoulders
Shoda
Biga maboko kubokosi
Boko
Nawishivanga wasarapu kepo tekala wayama kumwakula ndande Nawishiva kuwa pangi kanga king buka tizo norontire badande Webo kuchitafe lewa
Olewa
Webo kuchitafe joa
Onjoa
Aletacho shodazi
Shoda
Faka manja kubokosi
Boko
Ushawadi shiva tingori fetch best best fetch Kadi kuwa sababu na CEO Ushe sis mwadi shiva fetch nona digiri Kuwa for the money pavidora party for Secret feni lewa
Olewa
Atengu kama feni joa
Onjoa
So apeka tama shodazi
Shoda
Then pukunya po bokosi
Wadishiba life ya riba fe simple Sala puka ref chaladisha pinto Pene padi beat paka chinso Not padi ya wakota na marinko Just do the lewa
Olewa
Give daddy some joa
Onjoa
Amani ya kumye shodazi
Shoda
Maboko yekate bokosi
Boko
Nexus Music
Yeah, I already know what it is, right? Mazondes, Mazondes.